Walo kunaizo okolero ne kizuri wanti bitundu byankole ne Buganda ebisinze okujumbira okutwala abaana masomero ga senior. Alipote efunimisidwa akakiiko kubenkanya mubuweereza Communities Commission kyakasiddwa nti omuwendo guno gulina akakwate ku mungi bw'abantu abawangalira mu bitundu bino. Ku muwendo gw'abaana wakati emyaka 13-16 oguli okwo obukadde 6 n'ekitundu beesanze nga bano obukadde 2,000 bokka bali mu masomero. Susan Atukunda, omunoonyereza omukulu mu kakiiko eyasomye alipoota eno.
Naye kati tuyina abaana 4,000,000 n'obugwamu abatali mu ssomero, abatali mu lower secondary education yenu gye twogerako. Bano abaana baliwa, ogenda okwesanga tetusobola ba accounting. Era kale ekituufu abamu bali mu vocational, bali mu technical, naye ate yubose egamba tuyina abavubuka balinga 40-something% tebali mu ssomero, tebali na mukola. Kati bano abavubuka tebali ludda wa, ne weesanga nga twazuula nti nno abamu abawala babafumbiza wakati w'emyaka 10-17 naye ng'ate kino tekikkirizibwa mu ggwanga.